magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka socda wajiga labaad ee mashruuca Nagaad, kaas oo lagu dhisay wadooyin laami ah kuwaasoo hadda meel wanaagsan maraya, dhammaana la filayo in lasoo gabagabeeyo sida uu sheegay maamulka degmada Kismaayo. Wadooyinka laamiga ah ee laga hirgeliyey magaalada Kismaayo ayaa wax weyn ka bedelay bilicda magaalada, isku socodka dadkii, gaadiidkii, ganacsiga, bulshada magaalada. Maamulka magaalada Kismaayo oo ka duulaya dardargelinta mashruuca Nagaad ayaa sheegay in dhowaan la bilaabay doono wejiga saddexaad, kaasoo lagu dhisay laami muhiim ah kaasoo dhex mara xaafadaha magaalada Kismaayo. Gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed ayaa dadka ugu baaqay inay sii baneeyaan meelaha markaas wadooyinka la marsiin doono oo ay kasoo galeen.
Marka inta ka dhiman in laga howlgalo oo wadada waxyaabaha ku dhowdhow wadada laga baneeyo, dadkuna u diyaar garoobo in baakajtriigii oo bilaabanayo maamulada marka xaafadaha ay marayso, oo waxaa maya shaqaalaha iyo farjano iyo canaley saddexdaasay maaragtay bay mari doontaa wadadaasu, in ay u diyaar garoobaan iyo guddigii ka shaqaynayay in shaqada la fududeeyo si ka marigu shaqadiisii ugu bilaabo. Dadkana waxaan leeyahay shaqo fiican baad soo qabateen dadka reer Kismaayood, inta ka dambaysana dhammaystiraan.